kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa holakkaa hanga sa'aatii sadiitti sagantaa saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. fagoof dhiyoorraa saatalaayitii naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. sagantaa keenya kadhuma torbanii sanbataaf dilbataa kan har'aa irratti oduuf gabaasaalee ijoo ta'an irra deebine sin dhageessifna. paarlaamaan Itoophiyaa dubartoota aangoo gurguddaaf muuduun itti fufuudhaan dhuma torban darbee aadde Ma'aazaa Ashannaa fi muudee jira. aangoo isa kamiif gabaasa dhiyeessine keessaa kunoo.
kaduraan pirezidaantii waldaa dubartootaa ogeeyyii seeraa Itoophiyaa ta'uudhaan hojjetaa turan aadde Ma'aazaa Ashannaa fi pirezidaantii mana murtii waliigalaa ka federaalaa kanaaf muudaman gaaffiif deebii Tsiyoon Girmaa aadde Ma'aazaa Ashannaa fi waliin geggeessite soraatu hiikee qindeesse.
aadde Ma'aazaan nama abukaatoo ta'eetiin hojjechaa ba'e. muummee ministeera Itoophiyaatti aadde Ma'aazaan beekumsa qabduun hojjechuun dandeettii jedheetiin hojii kanaa filate. paarlaamaaleen tanuu mirkaneessa. namtokkummaa mootummoota keessatti koomishinii dinagdeetii Afrikaa hojjechaa ba'elle. akka jecha aadde Ma'aazaatti. hujiin pirezidaantii mana murtii waliigala abbaa seeraa ta'u wanni qara. sunumaleellee hujii bulchiinsaa hojjetan. hujii dippiloomaasiillee hojjetan. warri seera baasuun itti gaafatamtoota mootummaatii fi warri dubbiin laaltullee waliin hojjetan hujiin mana murtii tabii keessaatii fi tabii yalaallee hedduu hojjechaa ba'e muuxannootan walitti qabadheetiin mana murtii qajeelcheetiin hojjedha. muuxannoon tunin waan hedduu na qarqaartii jedheetiin herrega tanumaafuu hin danda'a jedhee fudhadheedha. hujiin mana murtii ammoo waan hedduu waldaadha. pirezidaantiin mana murtii waliigala horii haqaallee itti gaafatama ta'ee hojjeta.
ቦታው ከባድ ነው ብዙ ጥያቄዎች አሉበት ነው ነገር ግን አመራር
ውጅንት ነው ሙልፋት ውጅ ሰረዱ ቀብዱለ ታቱለ አከደንሳ ቀጀልቼ ሚሎልት ይወልን ታይቴኒ ገረ ጀጀብዱ እትፈለደቴኒ ውጅ ተነደብራይ ኢትዮጵያቲ አቦቲ ሰራ ዮህዱ አመለከካቴኒ መተን አቦቲን ሰራ ማተሙፊቲን ወጀታሞ ሞቱማ ተጀጀ ኸራ ቀጀልቻፍሞ ሁማን ወጀታኒ ጀደኒ ነሚ ዋንዱ ጀድ አከረክ ፕሬዝዳንት ማን ሙርቲ ወሊጋላ አማንታን ፍለታኒቲ pirezidaantiin mana murtii matumufiitti hirkateetiin herregummata ofiitiin seeritti qixeeffate hojjechuu male.
hujjetan
na gaafatanii jennaan akka manii murtii matumufiitiin hojjetu paarlaamaatti marii hardhaatiin naa mirkaneesse. dubbii muummee ministeera Itoophiyaa Firaankfort irraa dubbate irraa mirkaneeffadhelle mana murtii jijjiiruu fedhuusa dubbii sun irraa hubadhe. paarlaamaan yoo abbootii seeraa filelle tanuu naa mirkaneesse. tanumaafuu yaada kiyyaa fi hamootummaan wal fakkaata karoorri kennalleen hujii wal fakkaata tanumaaf jedheetiin hujiin sun ulfaattullee hin danda'a jedheetti. akka aadde Ma'aazaatti seerii waraqata qofirra jiraachuu malle abbaan seeraa nama horii fi siyaasaan sossobam ta'uullee malle aadde Ma'aazaalleen nama Ameerikaa fi Itoophiyaalleetti barate nam digirii lammeessoo qabullee tanumaleellee paarlaamaan Itoophiyaa nam muummee ministeera Itoophiyaa ittaanaa pirezidaantii mana murtii tolcheetiin filate obbo Salamoon Araddaallee hojjetan mirkaneesseef obbo Salamoon namoota akka biyya keessaa fi manneen murtii biyya alaallee hojjechaa ba'e mana murtii addunyaa Zeheeg jirullee nama akka gorsaattiif hojii akka hojjechaa ba'e manneen barnoota gugurduu Ameerikaa akka Harvaard faalleetti nam digirii lammeessoo qabu tanumaleellee barnoota hedduu qabu jira lachuuyyuu. hujii itti kennan tana seerumaan nam cufa walqixxee laale hojjechuuf kakate.
embasiin Ameerikaa ka Finfinnee jiru gara Jimmaatti malee masaraa Abbaa Jifaar haaressuuf waliigaltee mallatteesseera.
masaraa Abbaa Jifaar seena qabeessa umrii dheeraa lakkoofseetiin dullummaarraa kan ka'e dhaabatatti kufuudhaaf ga'e gama mootummaa Ameerikaatiin tumsa. ogummaadhaa fi gama mallaqaatiin taasifamuuf akka haaromfamuuf waliigalteen mallatteeffameetiniin jira. keessummoota sirna kanarratti argamaniin an haa dhufu jechuudhaan guyyaan kun guyyaa seena qabeessa ta'uu kan himan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Jimmaa obbo Makkiyyuu Mahammadi.
Abbaan Jifaar yookiin masaraan Abbaa Jifaar uummata magaala keenyaaf godina keenya akkasumas naannoo keenyaatiif hambaa guddaaf hambaa seena qabeessaadha.
haaromsi masaraa Abbaa Jifaar kuni. jaakuda sadde ke satti hojin hojjetametinin kan kulqullahetinin lumuyota u gama ogummatin ogesonni biya alati dufan dandetti sadarka addunyaatti dimma kanarat gonfatan akka harom sakanarat hirmatan dubbatametinin jira ogesonni deggersa hamba edila addunya dimma kanarat ogummadan kan hirmatan yota u waligalte mallatte fami ammo abata ita qoranna fi kununsa hamba le federalati fi world fund kidotti director riolanan abata ita qoranna fi kununsa hamba le obo jonas desta akajadaniti hoji jarsa kanarawochu daf bua bahi sena isa dursetinin qoratame wonni hundi kan qoppa yota u kulkullinan akka hojjetamu dandauf gama hundani yu qoppin tumuramu da dubbatan
ehenen በጣም የምንኮራበት ግብረ ህንጻ ፈረንጆች አይደለም ይሰሩልን
ከመው አከነት የሚደጉ ከነ ከኑ ሆጀተ ፈረንጆታ ሚቲ ሐዋሱ መከነቱ ኑ ሆጀተ ከናፉ ገሄንከን እን ነመዩ ጫላ ኦል አና ተኡ ከንቀባቱፍ ከበጀከነለ ኢትፉፍ ሲሶፊ ጀደን ዳበተ ወርልድ ፈንድ በከቦዳን ወሊገልተ ከነ ከመለተሰን ሚስተር ስቴቨን ባትል ዳበን ኢሳኒ በየ አሜሪካ ተርገሙ ኦጉማዳን ሊሞተ ከነን ወልትቅን ደሴ ሆጀቹዳፍ kutanna gudda kan qabufi seena kan bararu dafille kan hojjetu ta udubatan
this expert will come to Ethiopia at the end of November
garen kun gara biye Ethiopia kan dufan gara dubajia sadasata garonni kun ogeso tada dufani tokko tokko injirani hoje hojjetamu qabuf karora bafadani kopitajisu hoji sun bada hoji aram sun akabatumu dan kan jalqamnu baradufu asitti debina jechu
ወንባለን ሄዱን ኦሮሚያ ከሰጥ አርገመን ኩኑንስ አከከና ከንሳን በርባጭ ሰኒፊ ወቱማን ለጭመትንን ሐዋሳዎችን ዋሄዱ ሆጀቹ ዳፍ ቆጲ ደከንጀደን ዶክተር ገረመ ኦሊቃ ሆገናን ቢሮ አዳፍ ቱሪዝም ኦሮሚያ
ብየ ከሙከሰት አሎን አሎተራ የሮደር አምባ ካንኩኑንሱፍ አምባንሱን አርከሱማን አርከዶዋተሞ ሁቱንቴ ቃሮቢና አሎን ደርበ ረገ ከነገርሲስ በኩምሳ አሎን ደርበ ትንጅራቻቱ ከነገርሲስ ዋን ራበረት ራበረት ኢሞ አሎኒ አማ ገሄሳ አከጉማቹፍ ዋን ገርጋሩ ጀቹር
ሐለ ኢጃርሳፊ ሰደርካ ቀሮማ ሆጂን መሰራን አባጅፋ ኢቲን ሆጀተም ከንድንቅ ሲፈተና ኢትዮጵያት አምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ማይክል ሬነር ሴናከን ኩፋቲ ዳፊ በዲን ሰራ በራሩን ኢትጋፈተሙ ማጉዳ ተኡለ ኤረኒቲን እንጅሩ
ካንስኳንስሊ አባጅፋር ፓላስ ኢዝ አ ሲምቦል ኦፍ ዘ ካልቸራል ኤንድ ኮመርሻል ሊንክስ ቢትዊን ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሬስት ኦፍ ዘ ወርልድ
መሰራ አባጂ ፋርኩ መላቶ አዳ ኢትዮጵያን አዱኛ ወጂን ቀብ ተጉዳተን ወራርሲስ አካስማስ መላቶ ኢትዮጵያ ከእሳት ኡማን ሙስሊማ ሶጂን ቆራቱሪ ገፈገኛ ወራርሲስ
ሐምባሌ ቀሮሚ ነብየ ከና አገርሲሰኒፊ ኤኑማ ሐዋሳ ከና አዱኛ ተጨለቅሲሰኒቲን ሙልሱ ደንደ አንከኒን ስርት ኩኑን ሱዳፊሌ ሴሮኒ ረት ቆጳሃኒቲን አከ ጫልማዳን ሆጀተሙ ቀበን ካንካሰን አሞ ሚኒስተር አዳፊ ቱሪዝም ኢትዮጵያ ዶክተር ሂሩት ካሳዊ ወንቶተ ጅማኒቲን ያደተን ቀልቤኒቲን ኢሳንጃለቱሌ አከናን አፋን ኦሮሞ ሃንገደን ዳንሻ ካለኒቲን ዳወቶ ተገመጭ ሰኔጅሩ
ኢጀሌ ጅማን ባጂፋር አሻማ አከምቦቴ አሸማ ገነኒ አሸማ ያመጋላ ቀሎ ያመጋላ ጅማ ብርቱካኔ ሚቲ ሃዳ ኩንጃላላ ሚቲ መራቻዳይ
ገባስ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቴፍቂንዳይ ሙክታር ጀማል ጅመራ
አድብልሱማ ኦሮሞ ቃመጨውምሳ ከን ኦቦገላ ሳድልቦን ሆገነም አንጎተ ሞቱማ ኢትዮጵያ ወሊን ዱበቴ ቢየት ገሉፍ ቆጲራ ከጅሩ ካን ኢፕሴስ ቶርባኑ መከነከይ ሰቱሬ
ቃማ ወያድ ጉኒ ከዱራቲ ገሩ ኢሰብራ ሮንገ ተኮፊ ቁንምቲን ግዱ ዴማ ቱሬ ለብሰባ ሰኒ ትሮኒ ለብሳ ዋምቻ ዳብተው እንዳጎደን ረቱን ዴፈሜ ቁንምቲ ገገሳ ቱሬ
ወሊገልቴ ሲኒ ጅለሞቱማ ወጅን ሞቱማ ኢትዮጵያ ወጅን ረገይሰንሱን ማል ከጅሩራት
ወሊገልቴን ኬኛ አካታ እቲ ቢየቲ ዴብኔ ሃላ አምባየ ከሰት ረተከሰት ኑቲስ አኩማ ዳቦተ ብራ ነጋዳኒ ቢየ ከሰት አከከሙ ቀበነ ሶቾኔው መተከኛ ደምክሱ ኢጃሩ ደንደው ረቲ ከኑንዴ ፈምቱ
አሚ ጨምሳ ደብልሱማ ኦሮሞ ብልሱማ ኦሮሚያ ፍቀብሳ ቱሬ አማ ሰገንታን ሲያሳከ ሰንጂጂ ረመሞ አተሚን ወሊ ገልተን
ለከ fakkii sagantaan keenya jijjiiramne miti. Inni haasaa tokko yiisadha. Sagantaa keenya qabannee biyyatti deebinee karaa nagaatiin olaantummaa seeraa kabajnee hojjechuu akka dandeenyu irratti kan hundeeffame olii galteen keenya.
Paartii Dimokiraasummaa Oromoo jedhamee maqaa haarawaa moggaafame gumii isaa salgaffaaf jimmatti geggeeffate irratti muummichi ministeeraa Dr. Abiy paartileen Oromoo heddummaachuur 2-3 yoo ta'e wayyaa yoo jedhan garii immoo tokko qoftiyyuu ni gahaa yaada jedhu dhiyeessanii turan. Isinoo tokkummaa dhaabota Oromoo irratti yaadi keessan maali?
Prime Minister Abiy yaada ofii qaban yookaan jaarmiyaan isaanii akkatti ilaalu ibsanii jiru. Sun akkuma jirutti ta'ee nuti tokkummaa dhaabota Oromoo yookaan walii wajjin hojjechuu dhaabota Oromoo kan jedhu miidiyaan keessanis quba qaba. Addunyaanis beekaa waggoota dheeraadhaaf dhaabonni Oromoo walitti dhiyaatanii garaagarummaa isaan gidduu jiru xiqqeessanii waan garaagara ta'anitti garaagarummaa walii kabajanii yoo xiqqaate Oromiyaa fi Oromoo giddu galeessa ta'anii walii wajjin akka qabsaan waamicha gochaa turre tattaaffii goones ni qabna. Sunigaa yeroo dheeraa kana keessa milkoofne amma immoo boqonnaa haaraa tokko seenaa jira. Carraan uummata keenya keessatti argamus dhufaa jira. Uummata keenya keessatti argamus nuti dhaabonni Oromoo walitti qabanii walii wajjin hojjechuun walii wajjin sabichaaf qabsaa'uun qooda qaba jenna. Tokkummaa uummatichaa siin jabeessaa jenna. Garaagara deddeemuun kuni karaa adda addaa deddeemuun kuni hariiroo sirnaawaa tokko ituu hin qabaatin sochiin godhamu rakkina dhaabota sana qofaa irratti miti uummata keenya irratti illee uumu tolchinee waan beeknuuf nuti karaa sanaatiin dhaabbiin keenya inni dur ture ammas hin jijjiiramne. Isa kaan immoo gaafa biyya geenye jennu warri kaan akkamitti akka ilaalan erga argine booddee tattaaffii keenya haaromsinee itti fufuu yaadannuma qabna jechuudha.
Ibsaa paartiin keessan baasirraa yeroo dhiyoo biyyatti akka deebitaniidha kan jiru. Yoom biyyatti deebi'uuf jirtu?
Qophiitti jirra. Qophii keenya akka xumurannee jennutti gara biyyaatti deebina.
Dhumarratti ergaasiin uummataaf qabdan yoo jiraate?
Uummata Oromootiin fi qabsaa'ota jiran hundaan waan hin jedhu waan gabaabaadha. Carraaleen adda addaa yeroo adda addaatti argamaniiru dhufaniirus. Carraalee kanatti hirmaanna jennee bulchitoota garaagaraa dhufan keessatti qooda nu danda'amu fudhanneerra. Uummatichis qooda kana kennuudhaaf jedhee wareega olaanaa baase. Ammas akka ilaalcha keenyaatti aduun carraa agarsiisu tokko mul'atteetti. Carraa kanammoo humnoonni garaagaraa gufachiisuu kan barbaadan akka jiran beekamaadha. Sabni Oromoo carraan kun akka jalaan baane nagaa fi sabatiinsi isaa akka jalaan boorofne. Hamma isaa danda'ametti akka tattaafatu qabudha jechaadha. Maayi irratti dhaabonni Oromoos carraa dhufe kana namoota nurkatti balleessuu barbaadan beekaas haa ta'u wallaalaan waan isaaniif gargaaru waan isaaniif tolu tokko hojjechuu takkas seenuu of eeggatanii humna isaanii tokkoomsa gurmuu isaanii walitti deebisuudhaan sabatiinsa nagaadhaaf nagaa yeroo hin jedhu nagaatti kan dhimma bahu. Saba Oromooti jechaadha. Wareega inni baasaa ture argineerra. Wareega biraa immoo akka inni baasu haala mijjeessu tokkorraa baraaruudhaa fi qabsoo gochuu qabnaa jechaadha. Aduu kana akka iseen hin dhaamne gochuudhaa kanuma jedhuun dhaamaaf uummataadha.
Hayyuu duree qaama ce'umsaa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Galaasaa Dilboo ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Galatooma keessisu jiru.
Atileet Leellisaa Deesisaa dhuma torban darbe maaraatoonii New York injifachuusaa kan gabaasne keessaa tokko.
Maraatoonii New York dorgoman dhiiraan tokkeessoo fi lammeessoo lallan Itoophiyaa duraan ammoo keenyaatti galateen dhiiraan Leellisaa Deesisaatti lammeessoon ammoo Shuuraa Qixxaataati dhalaan ammoo atileetii keenya Meerii Keetaaniit mo'e. Keetaaniin tuni maraatoonii New York taphata 2017 irratti lammeessoo baate Leellisaan ammoo gurbaagani 29 maraatoonii Ameerikaa Boston irrallee tanam lammeessoo ba'e. Taarmaan durate jechuudha. Atileetiin keenya maraatoonii tana ganna dabramoo'ee kale ammoo sadeessoo ba'e. Maraatoonii New York tuni dorgommii IWF Federeeshinii Atileetota Addunyaa jechuun gannum gannaan qopheessu New York tan irratti nama 1500 caalutti irratti wal dorgoma.
Wallaggaa bahaaf Gujii keessatti haala torban kana keessa ture gabaasneerra.
Wallaggaa jirat jarake na fi siharati je damurra te rumya ke sa dandi bidda je surati ni wala ka sa ti na fi sagala ni tu te bulse pa rukatani tu warrakani durani kan kalani ama ta gadi sana ke sa miya ke sa yasani mata rati mo kamila tillati kanin mo yelle bidda ti ba ke kanin mo konkolata gadi ne yarda je de nama asibe ku ti bilbilate tu gara konkolata ku da shani ti ni magana na kan ke sana ti ni turani na kantira ti kilometra bidani wai kaninta le jetu da tsodiyo romiya to ajje tame gummanni ti terron mo kana arji na tuti ni dilkan da dinaye ti mun da je su ni da dinaka na jira ni kana ku da kadani mo alli sanid ma ilala ni jeda ni tu wa jira go dinaka ti kani tena ni jetu da terro da ku manni dilka go dinaka na da ku ti garga ni jeda ni politi federala ma ti samir ma wa jira sa ti ku re jetu kana bebe bebe nargal le wante fi magana ke ta bebe uti ni adinne dadda mi rake ta galame ujira ma ti re da ambi ni tsufa tire namo iri jin ne iri ran mi rake ta galame ti da me shani tanne me shan tanne ma din ta manni mali son ti ta tanne tanne bari ko manni bi ta harin gudda ti ni ne je ti da ti akka ti ni ha de ne gele ti ta ti 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 ma magala kana iyo gudda ti ni giri ma magala ti ta da e iri kun mo gadde ko ni abu de de police in federala rakki ka ga banatire namota afriku ta me jira rasa kan je ce da
kana lalci se qama bulci sa walla gaba bulci sa magala na qamtef wajira police magala na qamtef asobsi sudaf carraqin gon emilkovne motum manan noromiya togganan biro bulci sa nagenya obbu sen fayiso radio sagale america fif sekennin walla gaba ke sat talelan jiratu tarretge gesamu sanordo femmo magala na qamteke sat ridge gesamu nuf mirkane senijuru halelan walla gaba ke sat geggesame ittufufin salelale amandurana no benishangul gumuske sat geggesama turani taw ibsani
akana ga tasgabbi nanno fantingun atikofa jimit agenda insani jiya jiya ambe takade agenda isani mugudantu hanneye garabadis akantunum nanna kawrit araram dande ajje sabada qabini ballesu sukane gabi faddada karawotane ummata kanu tanne sudan naga tasgabbi nakan jiran naga amma kitanan dubatti de sura ofta bisabada hoje tana de tawusati genda siyasa mata isani kayo isani galmanga tira unnon mallaka inni de gennatani akko kana batti fi a atiki naga tasgabbi nakan jiran wuli galatti bijihan ge ura inna kadeni taban kadema jirani
tarkansi motumman fudata jiru lalchises akkana jedan ittana hogganan biro bulchisaf nagenya romia obbusin fayzo
qalta tigal qabitun ibane ibane ummata nanno romia teter danga irrejiran halkan tasattiseenu dan duka tasibano dako dadda desun ummi difa dadda tin kindaye fetti kun bala akit umulse akit romia teter takeli balla rakkun kun nabini akbi yihon teter tinjir gochi fakkeekani okkur dadda kanni baajiyat kaabiyam saani barbaadan kan yito ise kana ratti magala na kanti teter tirir goda mature toko buqatina rabbatu namma faadi tin nuru rabbatu no jeduda motumman tarkaati tema kafrat kanje amu yaada ka faatu rani kana ratti motumman federala nanno ndayunna rakku nanno kanjur akkamana kanni dabbatu tarkaati ni heddu fura kanni jiran namon wanne jala olani sine jiru mesha warana kaani di wanne jala san ola kanjir fuukaat namu to wanne jala olan tarkaat de dabba tan yu laalam salakaananu di san buli kanin kan ifa dadda tan jaramani rattu fan dogati tuuda nan ni jiri ra kana ga tin ga fakira fiki dadda godi ga fi tuuga ga fi ta abeeska ga fatani du tin ula dabatu man ta yu ratta deenu ta kolen jiru ka aikatu mun tarkaat ci maafu da tin ga tin kan ga fi sirira ga fi kana dai fatani agenda kana dai fatani ummata fakkatani umna qata na geyni arrat tarkaafi dadda fudachuudan fuchi namo tanani kanjira arrat tarkaafi fudachuudan qabeyni nanu fudat fudachuudan isani tolu da qabeyni kara hidanno tin lekkin dani tide muda fuchi ballan nanu kana ke satte wada turan tawusati kana umni kunmo toftani ni tayedam qata na geyni akawan lam tarkaafi rat fudate ajje tara wate difatani fakke tuda hidanno mata isani tali fuchan mata isani nijo
enyo karira sanarratti ukase mi dada qabsis akka kallatti nu fibsan gafanne qorata majiranu njedan
torbe darbe kase godinale guji baha flita ke satti halli nagenya rakisata ujiratto ni dubatan bulchan godina guji lita obbo abarra buno bure horat namni du ugata u numur kanisaniru galmo dawittu dabalata sa qopes
bimaji onkololisa ka se gudinale guji ke satira konna genya ka uma majiru jiratun dubatan kaum sirako kana wali galu dabu motum mafia dabil summa romo giddu tidal temboda nanu chat rayand tsabiya bobba famu dajed namoni gudinale guji lemen kes jiratan borawna genya nanno isanitif umna itsaraya biya kumatu kesuma gujilita ana qarcatti umnirayet sabiya wajira kongresi federalisti oromo qarcatti ergamurra ala ba kafude dursali gidirge guwajira kafawo de meqarca dirge gugutu adunya nidubata gujilita ana bule oratis rakona genya turen lubun dirge gugutu ko kadarbe jiratan bule oratokko akasittiman
mata wobote dani banda dargaggo muguse adula gata edam karumarra sibaye edane lafaguse bakumtani rata sarukute ajese
rakkuna ge nyajira tonni matajiran kana bulchaana qarca akkasumasimmo bulcha gudna gujilita aga fanne jirra obbo gada gudana bulchaana qarca waywa jira ka fa uma gala qarca rala banfu damu ga fanne debitta no kennan
rayani sibiya ban gudna rana no gudna ra panera ne kanje do de panura ge nyi yero do pan mod ala ba tablu suma romo ti sara ba ka fa ti damera dan dir jira isa tan mod la menu ikan izani ikani izammo rayani sibiya khambra kanana ke nge siru jirani tani sode panno kabun kanana ke nge jiran sode panno kabunu nuti sode panno kabunu border rayani sibiya khani ana ke nge jiru ki khatu ka sule tuan oli tikal hotan nak wakata mesha to ko wais milishan ucho go sosane ko te da bas jira isa rais kurane kurane tiko mesha ni kabata mesi asnanno kana tuan argame be ne samni pan ololan olri fachiza nuti summata ganda hundu marayanne kona kanjire ana kendike satti urani da kanjire wonne urana atnama ko pesus won urana ole sibosu sa kanjire wonni soda tamo sonna da kanjire hala ti genne yir
obbo barabunno bulcha gonne gujili taati ala banka fa wajira sagarja jurra furata meni debi afiga fijedu gafanne ala banku ni rafurata moyu kubayin gabu jechu ndebisan ana bule uratti wairge gojje fames obbo baraga fannerra
suni danti utta chufa turane dandi san banisa sira yaitse tabiya policy sochwa turane anke satti bakatai tudu kasanjira dukas bae sadin sirri da namto kochi rokotame lu buza da barela buddo kadine de service lu bisnera sana mon policy investigate gudera police postala tigal maera policy la kulle pachun dan niya
bua koranno policy na na bule ora raga yargachu fialus nof milkawin dandenye halu mol fakkatun gujiba ke satti sijira tunira kuna genya kakabani matu gujiba magala shakki sora namoni seran lakatu ataman jirata magalatti nirbatu obroba dabbi namoti shakki sotti to anno jelewol famani galle kafaman ke satokko isanis dimma bakademani polisi anate nakakabamani man bulcha magala shakki so obotar do makko namoni to anno jelewol famani wittatala kefaman sababama litifqa man jede gafe dandin adola ti shakki so nge suwanchu fameturef namoni hun kabamun dimma kana walqabachu mala jedan amma garu martisani bilasana ka gaddi faman obotardon merkanisani jiru oboroba turce bulchangure na gujiba si ne monito anno jelo ulfamani qoratamun olantum masera ka bacci sufi jiru jiratun yade sani biof kenan garu amma sumnara yet sabiya achibu fate jirura sodaqamna ajechun dubatu gaba saradio sagale america galmodait nairobi
loltota abao ardaita ke sajiran gafide facchu sanit oduga basa ke muktar jamal nu erge ture
wili galte motum mafi addabli summa oromo gidduti e tirat tazifame boda warani addabli summa oromo la cosa kuma to kofi dibato kofi shantami sadi taw gama biyaati galoni sani adatama inni kunille wirtu lenji afataati lenji lego sagara gara akake namati jiru dande da kan dubbatami halu makanan dikenna kan wirtu kana keset walti bu insi o mamu isati kan daga ami kan matti ansetnin anille mesensota warana addabili summa oromo wirtu kana kesa jiran maltu akata e gafatti
ganama jondeni aske se malik projecte gafi sanga fatani devi sini devis na ekka pajannam makkasila ekka tarfanitti walite kabamne sojiru mudan to ko makke sa ka eti ni akwa video warabu kana gore mobile anda fakata mutasan malik warabda gedani ni jollem mante ne ko tawani jennan ti jegara police ota
mutan misen sawobot mo misen sa police oromiat
misen sawobot akiboda police to komo waru ka ajiru kana ruwa ku bankabu mutadi samal ko tamal ko ru do sabisa bona tikina garu dolem bae angela bijeta waje teeta
Namatu malu sebab jalan ini polisi kesan itu leh sejajar. Polisi kiri mesyar tangga bukara mana hingkani dia mana jalan. Jalan sisi itu dibuat tu dia je. Agar nama baka polisi ada kan ini polisi kalle ini tu zaman ini jenam polisi menjalan mesyar buat dia tu mazat. Asyik jalan dia mana polisi rakusan ini jenam nama rat terkaya di bima ya sani jalan itu polisi ni toko. Amma biran jiru ane bom di arah agar bagaimana sekarang. Asyik mudaan diko madahe takuran yang mana jalan jadi ni.
Gafilan kunin ille kesatu turtilan wal kabatet ini kan kaufi. Hal hegere warani chat ini ille kan of kesa hamate dan ille kan nanti himan ille jiru.
Wan intanya asang kunuzah dapat wan mu jiru toko sabdulisan istimada. Amma sokganon ni kan jadukan ini dalle. Nuga fikam nuga hatu kamna. Wan ada wan kana kana nu biasa ada gafis yang berot dia lah lah kalau betul mahu naga era komal jira. Karena bosan jiru si orang ni kuniran sama loda. Kamu sana thai kan yang kena tekan testa ada nanti orang muda toko. Sebab kapsom ni otai lah kau dijual ti sama ini ni kalau kita mah mal jira mah loda serdak kana ada wan kerja kerja. Asyik ni, nasi babi. Namun, nyokka di tempat saya tidak mati lah. Nyokka kuda ni, nyokka sendiri tuan jiru kuyu kasih ni. Namun, nanti dua mati je ni dem ni lalai. Dulu ni lenti nada malay. Amu masih ni. Agar saya satu ni ok itu asal malay jiru lenti. Kita bukan ni malik mati dan ni dua lalai. Dulu ni lenti kuda ni. Karena betul linggal lah malay.
Egal lenti sini, nampak gula aku dah beri tujuh nara. Lenti kok kebasi tak kau lenti ni gula aku dah beri modal anda faham ni. Tunis aku macam rutin lah, wabah tiga kafir bahasa ni tidak pernah makan dengan ini kan si jatuh.
Mian moso, kami mau semua, jauhkan amo, presiden lama magerta, usaha gatte, mana dapat cuba bad.
Lenti lenti, arum sahul dah cerai jadi itu. Jangan mati kau tanjema orang ada jadi tu tak kau kafan akan nara kan ini kan dapat cuba bad.
Ogan saat dah beli semua oromo obor daudista, jauhkan amo mungkin sota cene gumi gama dera usaha gatte o. Mana tu ni berbad, dewan ti kan dapat.
Karena gas jatuhnya nuk dijalani tu kan? Karena gas ini akan timur timur ada wali jalur adgani gas jatuhnya. Mau gafat urat wali jalini, anwaran wali tibo bayoran wali ukasah jurufi. Jadi esok menggafat darwa magababa.
Kanuman wali kabate, kamilin mau timur gamasi tidak mani misalnya suatu warana kan? Malaysia su isani biro berjin sah negenya orangnya titi gafat aman di moto komunikasi ni bericha obo bayi sahuma gafi gafat ni debi nuk hendani tinin jero.
Gafi nisani. Akan mari, atau mungkin mana normanya di sini, jadi toko asyik tergamai tu. Jadi mari sifnera, toko fa guyan turuti kenyah bayi era tera, mati kenyah nera ande, mati kenyah harga cukup nak kan asyik dapat ganulat kita. Irogan nulat kita ni mau mati kenyah sama badat datin badat dapat cai si kanjuru jirinya nagat kiro debin wani nulat kisubai jirawan tes. Lasni mana jirinya nufakin namu turuti kenyah busana kesa turres karso metro romotis bane antes malak ni harkat tinu kafalamu kita darah gote pin jiracu kwa. Isambo demo kan polisi tika taramu kan nojiru ufati bopong kani akas nato jiru mutmati bopuat dabaye kalalame to juru kun mendesame kan uji umfat dibahus uji umfat planetin jatuh harga teh bahu kabar gafin jai gafin lafafi darah goti da wal kabar tega tiko gafi yerofu datufi mari gudda barbadu antai semotu marah fakat yaitu dabar sinera buya kalesa kan war rektor ligalle karana gafin tu murgeci tiko harci fandan injira kumasan jadang buya shenjaha lenji malera kantaani imba ananis kandu fekanar rai jacuda lenji polisuma buya gababa fakat kenam akasumas kani cara uji umamufis kobat tak kenam kan uji motu masak kamarian buyo tak gababa eru murasa fudan me lenji kanatu murai ramad disani sudatani karama disani tina jahan mukon nada kadiman ini sih, yero aci debi ani, wami cibut ame, sebab kabar pada mani tak kahar zaman, debi ingkar nama rafi, karena rati wali galle garu ga, sila bukudna sila hikah, sila mansun hangga debi uti, umbi jadu singira, yero gababa kisah, sila ini sani tu mure, basan jawarnye, karena mati sani tenagang, ambu bas mu, tau saat si kalakti nama mati juru, dem tak fullu juru mu, walu ani lala, itu sini ket.
Di maka aji rukana wal kabate ini, gamat debi summa oromoti debi arget sudap. Dubihima ada beli semua orang mau obo tolera ada bagaimana di makan nanti. Wan bekan kan hingkap ni tak ulle dia biru kena ni tinjiru.
Radio Sagale Amerika Sagantan Afan Oromo Sambata Abdilbata Tamsa Sagama Satellite Nail Satin Dabar Sukanarra Kanuman Tumura Kopi Borutin Walitidebina Nagatibula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.